Sana kwebaza mukama, sana kwebaza olw'ebyo byakoze.
Sana kwebaza mukama, sana kwebaza olw'ebyo byakoze.
Owaffe wa kitiibwa nnyo, owaffe wa muwendo, byakoze binene eri ffe, byakoze bikulu nnyo, atuwadde n'ensimbi, atuwadde n'abaana.
Sana kweba solwe byo byakoze.